akakiiko ak'abavubuka aka National Youth Council baneno bategeezezanga nate abantu bangi mu ggwanga naddala abavubuka bwe batamanyi butya bwe bayinza kuyambibwamu naddala abo abalina obukolero obutonotono nga bakozesa etteeka erya Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority Law. Baneno bagamba nti wansi w'etteeka lino abantu abalina obukolero obutonotono basobola okukozesa okugula n'okutunda ebintu era ng'abakyala abavubuka n'abantu abaliko obulemu basobola okwenyigira mu kutunda n'okugula ebintu mu bitongole ebya gavumenti. Babadayogera keri bannamawulire era wali entinda mu Kampala. Omukulembeze w'abavubuka abakyala yakalondebwa Maseka Nyesigye ategeezezza nga ky'ekiseera nate basobole okubanga basomesa abavubuka kuteeka lino libasobozese nate okuganyulwa mu mirimu gyabwe gye bakola wakati w'okuba nti ensimbi singa baba baziina era ng'agamba nti gavumenti esobolera ddala nate okubaguza n'okubatunza ebintu singa baba nga balina ensimbi ez'omutemwa ezisabibwa. Mu ngeri emu ategeezezza nga bannayuganda 7% okweyongerayo era be bamu abalina okuba nga baganyulwa mu mbalirira y'eggwanga era ng'agamba nti singa ebintu eby'ekikula nga kino bisomesebwa abantu naddala abo abalina obukolero obutonotono oboolyawo n'ebbula ly'emirimu kw'ossa obwavu bisobola okulwanyisibwa mu ggwanga Uganda. Wakati w'okuba nti eggwanga Uganda lirimu ku ggwanga erisingamu abavubuka kyokka ng'ebbula ly'emirimu liri waggulu ddala nnyo.